Studio Tamani, Kede Kabaruji Amen et Fulfulde.
Mamadi Keita to bëgg jëndiga faanu faala Mamadou Sama Seku jamñal sekrab heedibe. Dere wol hun tanongul hore ben yawal gulliji talkuru ndu sinni nama hakunde sema e platform to ramton leedi Italika non wana god fuf jabani gol derewol. Halaji do ben hagitara laamu na jukiti fa hande soto gurmar maruston ben karwal wala hakunde jamarnde laamu ko beto markatun kay yem ben yimbe le jeli kaldal. Bangal la landal idi korka ben hikka newnal ki fe ben joy atlaji nyohobe kadle be joy en ben di do nokuji di ngoytike rafikiliam betta ben tilalaji kebe e kanya cialal dingul sembe ko waruji amen hande kigir aljumaare jetti ben jetti lewru mehitande 2021 bismillah sakram kawral romo dum woni ben inde talkuru ndu sinina champion kenyan hakunde kenyan to italy ton hakunde gube sema e platform mo ardi fahad aga al mamoud e wi sinina be sinina be gollo der wollo fana mu don woni faba le yawal golleji talkuru sinina ndu hakunde gube kaptoje de platform ngal lami hambal aga amzata fenni kabar mudun e wi mako dum do ndudo talkuru tan ben wala fi dalili den no sinbe tan hinni e berje hinade kabar mudu kedan ko ban imiral kilu mayga do fastango umar wago Ousmane Yalboul
ngal do kawtel ngal be ngadi nokkuno dotte do Rome leleedi Italy fa holar warta hakkunde do gube didi bande kaborde yalla jamaare wonde tonde kanye jawlede mudan dene non kanko porte parole sema no dotte do Mohamed Mauloud Ramadan holli tiriwide
kono andi hakkunde sema e plateforme tidallaji kewdi godi illa kaldangal senina le gondi wadde bo amen yalla tidallaji di anatima nen fa dun lato kana men dukindira juude men darano yalla kaldangal golle mu ana wadde sabi odo andi gubal fu wa hibe mudo nen sini dukindiral juude waday tidallaji di jokkina hakkunde jalleni di guberen don to tidallaji mudun
ndudo talkurdu be cinindu gube plateforme de pamraydo hen Fahad Al Mahmoud gote lamido pelle plateforme de an wonno wakande be cinnano talkuru ndundu ka wondube e hambala ag Hamzata be bi jabanay ndudo talkuru kedde mo kon kono dotti dum Moulay Abdallah Haidara yo jottino kabaruji fedde plateforme de e hambala o wonti
sini rom woni ko fedde joinete fa darano golleji mudo dun ana jalleni himbe gombe le sahangal jabanay kase talkidi fa yottaade sinninibe kaldangal en jottake watti joni sini andari gonga jati jama gondo le sahangal ana yoppita ciagal minen kay hedde amen woni plateforme e jatte amen winnande de wala fudo habbi dum wala nami
do talkurndu be cinnini nokkuno dirte do Rome li lamorde leedi Italie ndi sabide be kolitu ndi do leedi ana wonde faabade sema ko nayri bangal rende leedi malindi dum sahal leedi ndi
ko dum sinnato Rome tonno juhi sanne fedde robe humani be hewtagul jam e wi mbien ardi be mbien nokkuji anni kewi leedi malindi dum do waawi sinnede denno be holliti wiide ngal ngol der wol Rome mbien haana fi e wattu mum fedde hoy bonde mbien golleji talkurndu nander leedi Mali fedde den dardi mbien gouvernement leedi Mali e deurintinobe darade e darde mabbe bangal muddo kaddan na kanko fatuma dama e kanko do hore jonde do fedde ko hanni urana kilum e do fostango Umar Waygal
Mali ko be hobbe an gonde wadde do hen landi nyaloma handen o sabide paamay ko wadde so be be cinini ndudo talkur faano kono dirte do Rome fedde semande kan e fedde plateforme so tama kaldo le kawrangal ronki yarde yeso ana anda hebe kadi gal yaade yeso yo gede di de non loma handen o amila hono gouvernement ngaji tete ngoni leedi Mali ndi lamo handarade darnde mudun halano jamarnde fu gonga so ni lamo daraki darnde mudun tan le ko warta ko bibbe leedi Mali ndi daroto darde mo ko yeen
meme la l'équipe de médiation allait faire attention
sakram be tout haklaji mo du kabar yo bangal be am Facebook et Twitter Prison ben nak mandi do ben kabar kube je leedi ndi na jukiti hebbinde halaji ben nokuji kewdi hono gurmar rusole sahal leedi ndi markala le wudundu e welsebugu le baleri ndi holliti ben yo nokuji mabbe mbaylite latade ma cercle madun region soto gurmar ruston tidalla ana hakfaande hakunde lamu e jamarande ben lamu ben to markala tun kay ben yimbe be jeli yo kaldal dawre keddan nako hebanen Mohamed Ag Ali Al Ag Ali da do fostango Umar Waygal Ousmane Nyalboul
kambe sukabe markala be tiagal ko be ngadno gonginalidi ko bete hande dum hani timmude debbe kan futtinde majireji mabbe didu holitan wede won wondube watton imma daraji yalla sukabe e lamu an pamra du e tawede fu imbibe darnan golle tafen do e asawere de kedde mo kanko noddirto Muhammadu Kulbali yo goto e sukabe gondube ma jattonbe
min dokki be balde tati baltade an kanu kibude alkamisare de wattu min sini min keba ko men jidi me jaltan kasen min palo pongaji didi di fu en jokki faado min kibi ko men jidi mi an yaagi do ummado faado min kibi sago amen
nokku noddirto do gurmara rus be jabay haldede fi kedde mo kanko noddirto Mohamed Touré o goto suka majutobe to gurmara rus to ko sifi do hen
mi bami dabare salade nadde e golleji region o nokku je gonde do wi cercle o fu sotawa watanabe sotawa bale rewbe sotawa bale sukabe na fayotade ardi be dinaji no jukina faado min kebi sago amen cercle gurmara rus o lam o wi latoto region
yerdido majireji ngadi le saha leddi nokku noddirto do burem le region gawo kanyo monde oro les régions mopti non cedi wonbe tonbe koditiri wite
imadaraji avec na jukiti les régions igaji di fufu suwana kidal dum woni ko holliti fedde honjotobe ben kabar wuteji kusem e wi ardibe be ben yakawre jamarande e tawede fufu wayde kaki gollirde e tajugol qur'an ben tanni golleji di kusem yeli den no yu adadu pelle de be de yal golleji di na jawa keddan na ko kanko Drissa Traoré horejo fedde de halni ben Juliette Koulibaly do fisango Ousmane Nialoul
golleji di puddi le region ngaji di fu so wana kidal do golle o fuddai fa joni min tagite ke do jama yalti sanne windade le sal ngaji di himbe ana gondi e windade heedintinde ravek mu ben ko sedi e fuddode golleji di min ji commission ngaji di gala le gelle yogaji hono mairie commune urban kulikoro gelle yogaji hono kulikoro tumbutu e kay golleji di no de ngadirtani ana tidini himbe lojabe ko sem ana darta fecce nabede le cercle ngaji di kanyele commune ngaji di fu kala himbe heb an keba bindo fu buri sukabe
balde sere fadde idi korkambe himbe le natani ko de le atlaji ta rembe hewi joni dido nokuji deti alaji kebe ken kabaru challal nguni sawoju sababuji mudi rafike wala client embe be dadi dun dun tacugol kurandu gol timata e wi mabbe yalla de be dro famu kedo nokko hebani en kanko asetu kante do fostango min Ousmane Nialoul
himbe ana fandi ko garata lumo go ana metti golleji di ana tadi won ko taygita le atelier ngaji kewdi do bamako do e wi jomme atelier ngaji di hitande hikande luma ana metti
gila rawanen fa hikka kabar ko 19 an wondi tampinde do den no min gondi wadde bawde am welter seden takama e gulle jomme di mi dafana fi modo galle luma o do tadi wakat jul o kalisi wala so wala dum no wattuji hono joni yimbe le hewbe ngarata sodde e langude cobuji baze ngaji di tutama jati cobu baze ngabbi sanne wakat jul o yimbe ne ngala kalisi
tagal tidalla bangal kebal e tidalla do rafi lal ngodo do nyawbe kolletivide tajgol kurandu ana wondi e wadde watte fu le wattu cagitido e kolletivide dum ana way wadde kutteji do golle mabbe o
tajgol kurandu ti ni golle amon sanne sabbi ni ba musudi leru gidi fa tati tawe men joodi mere so ko kugi be rendez-vous dum ko buu hewde be garanta wudde kadle mabbe nyohaka nana sa jewi joomu iwal do wuddi bam do taxi tajgol mawe warde ndarde kadle mudu tawe nyohaka batte kuma anna sanne
farde dum hebenede jogala jomme atelier ngaji di kolletivide ana jogi kike lobbo lumo ngo wela do e julde de sini kurangaji tajay sanne
sidio tamani do faba muya gouvernement leydi suède danemark suisse république tchèque et union européenne
le kabaru jinde region ngadi em jonna to santu hultama wiide ben nyande alalbar ben alalbar joy leru me ben hakunde ben wattu 19h hakunde ben nokku kasane e tumunya accident wadi ton ben yimbe dido heddike hen suka goto e modo goto e kane rewbe dido bambu fa sanne ben wi seda fuji di car o ben iban non tumunya yaadi tene denno ben katakatani goto wono goppi denno kambe barumbe fufoyle odo katakatani wonno denno be nabama to sur dugutoroji ben sewari kanye segu e bi yimbe tun to bankas to no ben egube bankas gonbe tun be fufu ben an wodi nawtrade dum fudi nyande aljumarende yende jewal kabaru gite mabbe ben wilandibe ben dum ben yalla jewtade sa kabaru cellal gite be do egube be landini gal do kawrtal woni sesref kanuku bankas e wi ardibe cellal be dum lotto sababu be chawra gite yimbe le ben yimbe naybe be kanyo dum sawrude kala be tawi ben na wala an e gite mo woni ko holita e le kabar o denno pultan wiide hon dido duddo wada ma linetuji hokkama no jimbele e dido imbe daraji di dum wadi le hitande 2020 en timnan kabaruji di to kulugo ton holta wiide mbiyan kaaje latiki sababu yimbe neddo goto e kanyo banube tato dum wadi mbiyan nyande dum wadi nyande jagom lewru ndufto kulugo ton e wi seda fuuji mbiyan yo wattu mo be gattanno kaaje le camion o so mbiyan o do kasara o wadi mititan wiide mairie nokko o dardi non yo haddi non jaati gulle hon ido gulleji di e le commune kulukuru non timinta kabaruji amane hande mi ton don baawi sata fofu humpitaade do mbiyan na studio tamani e 3w.studio.org ma dum no dom jamu 3322 c'est le yotre magazine.